campus.
You, hi, and that's my team. Take you one up at Ellie. Is it get a same name? It come up on any name. You, hi, and that's my team. Take you one up at Ellie. Is it get a same name? It come up on any name.
Kulendivuka ngimtsene ndikhaphela inkomo. Ukundifuna imoto enevile emqolo. Bandithetha londa phengeva bathandi nengqondo. Abayazi umuntu angabhobha ngenxa yesakhono. Cela ungandithathi nombono. Ayisube ndidlenza ngcono. Kuyafunekayo lukholo. Ngxaki ndifundile izolo. Baninzi abantu abanesikolo. Kodwa umsebenzi dololo. Funa uxhomekeka kuloo nto. Kodwa ndiyinikiwe ingqondo. Mama uyandibuza pha oko. Yadini nditshenda nini. Zulise ndimbambe ngencoko. Ngaba ngathina katshintshi. Asikavuseza izolo. Zona zithi uzihlamba nini. Khona uyawuphangela nini. Ngoba usifune nesikolo.
You, hi, andazi mantini. Ndiki ubala pha endlini. Izike hlanjwa nasemini. Ikhama kaneni zanini. You, hi, andazi mantini. Ndiki ubala pha endlini. Izike hlanjwa nasemini. Ikhama kaneni zanini. Nini, nini. Ikhama kaneni zanini.
Naba batin, so they come up in a fee, so the pambilin a fee, I and the jig, so the gum gunning a win, so the kubila jeep, the kakoksas and the chili, the gun your peg of my hazy, Johnny trip yams in Zimbi, even at the kukum timbi, clad and the sevens of gogo, finally change in gom so, funa no kubing ono, funic finding eyes all, I am no soko lo gogo, cooling it tiba madobo, Kaluskarel and the jongo, you know go no go pesgomboko, mommy and booze up a oko. Yadini nditshenda nini, zulise ndimbambe ngencoko. Ngaba ngathina katshintshi, asikavuseza izolo. Zona zithi uzihlamba nini, khona uyawuphangela nini. Ngoba usifune nesikolo.
You, hi, andazi mantini. Ndiki ubala pha endlini. Izike hlanjwa nasemini. Ikhama kaneni zanini. You, hi, andazi mantini. Ndiki ubala pha endlini. Izike hlanjwa nasemini. Ikhama kaneni zanini. Nini, nini. Ikhama kaneni zanini. Is it just a name? It come up on any name?